excuse mwana mumbi. Chalo cha masters na makumbi. If you the best, kwa wapona umbi. We bring masaka ya mabodi nge fitumbi. Hey, hello baby boo. Komandi we kamushe ma beautiful. Type yeba funa balumendo. Dark skin, elo futi kala jimumendo. Pali iwe ini ninga chai risky. Musiriza chibotoro cha whiskey. Usakambe na muvi kamonga whiskey. Fo una tongue beat, si cha monga plastic. Ine, niza kukonda monga tattoo. Nafaka potu wana na tutatu. Kumutima unangala monga tattoo. Ize ni wabidi kulipe na wachi tattoo. Yeah, ndiwe mungeli kaso. Ninge na mwona live wa light up. Koma, baby wa sunny guy. Uone kafula kima light up.
Beautiful image, bali bumba. Chika shana kwenye bali bumba.
Wanna see your body go.
Your body go.
Your body go.
Custom tela make bali tunga. Chika shana kwenye bali tunga.
Wanna see your body go.
Your body go.
Your body go.
Your body go.
Keve wanapanga, body intact, injini wanamanga.
Beautiful women, mali bumba. Chika chana kwenye mali bumba.
Ni ija type yeba funa valumendo. Dark skin, elo futi kala jimumendo.
Swag, kaswa zochi zinde building. Ay, ha. Fama love, wene sinenzo viziva. Neze player monga niwe lembe suma. Niwa mbili nina kwanyila mitima. God knows paja nezeli mufana. Hine nika konda gelo nezo tenga. Holo parigai wake sineze kupenda. Venezo funa ni chintu cha chimozi. Nika chitenga ni musi ya momisozi. Hiwe pene unabwela vina chinja. Sini believe kutindiwe ni kwa tira. Wela kuno tibweze poche na futi. Ndiwe type ni zafari la posuti.
Custom tela made bali tunga. Chika shana kwena bali tunga.
Wanna see your body go.
Nation.